on the street on the air. Hayi sizozilinda bakho wendoda ngikhumbuza something bad yenzeka ku previous relationship. Ngaphulelwa iphone brocade. Yaphulwa brand new expensive phone. Yaphulwa nje kutholakala igama. Can you imagine? Igama le cousin yam. Sister somunye u cousin yami nje. Bengithathe nje ama number wakhe ngwa story lana negama lakhe. Hawu kwatholakala nje igama lakhe yaphuka iphone yami. Hey, yabona indaba yephone brocade. Hayi even today nje hayi anginama ngidlaleli ifuni nomuntu naye akadlaleli ifuni yami. I know ke tsola siku Davidton.